This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli beRadio K Pulpit 7 to 9 a.m. eseBellville bazalwa neDurbanville. Sise Western Cape ke bathandikayo. Sisikelelwe kakhulu ke kule radio. Thixo usiphethe ngokulunga. Nibuliswa ke bathandikayo ngumfundisi uKhwengu uJoli Inkomo wangapha eMontfree kwaBhaca omthanda kakhulu uYesu izono zakhe ke bathandikayo zixolelwe nam ndangenwa lilizwi likaYesu ndinobomi ngalo alibongo ke igama lenkosi molweni baphulaphuli ndivakamnandi ukuthi ndidibane futhi nani kwelixesha bazalwane sahlukene ke kwi-game esisuka kuyo apho besithetha ngoba ekuqaleni malibonke igama lenkosi unyaka ke bathandikayo uyaphela uma sibhekile ngoku amen ngu-October alibonke igama lenkosi ngamanye amazwi amen yonke into nje seyisekupheleni kusekupheleni ukuthi abantwana bahambe bayobhala nabo yonke into nje bazalwane besibhizi sixakeke yiyo apha enyakeni uba ukwazanga kuyilungisa ngexesha le-right mna ndinayo into ethi kungenzeka ukuthi u-late ngoku xa ungasakwazanga kuyifiksa kodwa ke apho ungekabikho late khona kukwamkela uYesu abe yinkosi nomsindisi ngoba ubu-late bomntu ukuthi abe kwanti u-late kule kingdom le yobungcwele eyehliswa inkosi yethu uYesu Kristu ukuthi kufumaniseka into yobana inhliziyo yakho ithi yafikelela endaweni apho istopa khona ungasakwazi ukufunction ungasakwazi ukwenza kwanto malibonke igama lenkosi kulapho ke siye sithi hayi ke uphelelwe ke noba imigudu yethu ibizama ukumnceda ukuthi naye angafeli ezonweni kodwa ke sekuyabonakala ke ukuthi izithukuthuku zethu alibonke igama lenkosi ziphelele ke ezinweleni malibonke igama lenkosi ngamanye amazwi sizamile sazama kwafika lapho ke sahluleka khona mphulaphuli wasekhaya ngelixesha kusekhona abantu abanomdla nabakhuthazekayo ukuthi bakwazise ngokulunga kukaThixo malibonke igama lenkosi ndiyathanda ukuthi mna ndikucebise ukuthi ungakhubeki ungadinwa ile nto yoba kuthethwa ngoYesu osindisayo ukuthi uYesu uyamthanda umntu uYesu umncekelele uThixo umntu malibonke igama lenkosi sithi iBhayibhile xa ithetha phaa kwindumiso zikaDavide yintoni nale nto umntu uThixo amthanda kangathi hayi umsilelise kancane alibonke igama lenkosi nasekuThixweni malibonke igama lenkosi ke bazalwane amen uThixo wehla wancama konke ezoncama ebuncama ubomi bakhe buncamela umntwana wakhe alibonke igama lenkosi sithi iBhayibhile thina sizindlalifa zezulu kwakuzonqandwa abantu ababalekile kubeni babe zindlalifa bebuyiselwa ke ku ebundlalifeni alibonke igama lenkosi sifumana izinto zikaThixo free of charge bazalwane alibonke igama lenkosi singeniswe nje ezulwini without uba kuthiwe siye sabhatala imali kodwa nje singeniswe nje ezulwini ngokwamkela nje uYesu uthi uYesu abe yinkosi nomsindisi wobomi bakho akonto eninzi mzalwane phakamisa nje isandla sakho uvume ithi iBhayibhile ke uvuma ngomlomo uyakholwa ngenhliziyo bese uvuma ngomlomo athi ke ube nobulungisa bese uyabhalwa ezincwadini ezezulu ube ubizwe ngoba ungumntwana kaThixo ngoba ungene ngesango isango longena ke bazalwane kule ndawo ekuthiwa bubungcwele kungenwa ngoYesu siyazi ba kwindawo ngendawo esivizithela kuzo ubukhulu becala abazalwane zinengcango ekungenwa ngazo kwezinye kubhalwe entrance malibonke igama lenkosi kwezinye uthi usiza nje icango lezivulekele but there must be a gate umuntu angena ngayo malibonke igama lenkosi nasebukolini khona isango umuntu angena ngalo phaya ebukolini amkelwe ukuthi sisikoli esidumileyo zezinye izikoli Nalapha ke buThixweni khona indlela umuntu angena ngayo avunywe phezulu ukuthi lo muntu ungomnye wabangcwele malibonke ngama lenkosi ngokuthi ayeke konke ukungalungisi ebephila phansi kwako konke ndawo kodwa afunge ethatha isigqibo esitsha sokuthi ndilahle konke okungenzi kakuhle konke ndawo ndithatha konke ukulunga kuka Yesu bazalwane mali bonke ngama lenkosi afunda ke bathandikayo izwi lenkosi apha ngokubhaliwe kwincwadi zethu apha kwincwadi zama Efese sijonge ke bazalwane amen apha kwezincwadi zama Efese uchapter 2 uverse 1 malibonke ngama lenkosi ngijonge isihloko apha sithini isihloko salomyalezo sithi usidlise ubomi nathi ekubeni sasifile zizikreqo zethu kodwa uYesu usidlise ubomi ethi ke ngesilungu he gave us life malibonke ngama lenkosi nobomi obukhona obukhulu xa sikuYesu malibonke ngama lenkosi uThixo naye fika emntwini onobomi uphinde futhi wamkela yena uyabongeza ubomi bakho abuphinde futhi bube yilanto ebebuzaba yiyo malibonke ngama lenkosi ngoba manje uye wayothatha ubomi ethi iBhayibhile uYesu uyindlela ububomi ukwayiyo nenyaniso ngamanye amazwi kufika ubomi phezu kobomi malibonke ngama lenkosi usidlisa ubomi uYesu malibonke ngama lenkosi bathandikayo ayikho ke into ethandwa ngabantu ngathi kukuphila phezu komhlaba ayikho into esatywa ngabantu ngathi kukufa phezu komhlaba ndizochazela umuntu onempilo yokwesaba ukufa ukuthi uba ngaba uyakwesaba ukufa mphulaphula sekhaya ayikho enye indawo oma ubalekele kuyo ngaphandle koba ubalekele kuYesu malibonke ngama lenkosi ngoba uYesu ukuphila bazalwane akukho okunye ukuphila ngaphandle koba ukuphila kwethu kuYesu waseNazaretha alibonga yeyona ndawo yokubalekela thina abazalwane kulapho sikwazi ukucatsha khona kwigcalaba elibanzi malibonga ngama lenkosi othi izani nonke nine nibulalekayo enisindwayo ngumthwalo athi ndininikeze ukuphumla malibonga ngama lenkosi athi thabathani ijokho yami niyithwala athi ngoba umthwalo wami umthulula uthi nejokho lami futhi limnandi malibonga ngamalenkosi othi ndoyifumanela ke ukuphumla imiphefumulo yenu bazalwane sibona abantu apha bezidlisa amapilisi abanye bezixhoma ngesizathu soba banqatyelwe ukukwazi ukuthi i-problems nama-depressions ababambene nawo ne-stresses ayikho indawo abangayoyethula kuzo kodwa apha uYesu uthi free of charge uthi zani nonke nina nibulelekayo enisindwayo ngumthwalo ndizoninika ukuphumla bathandika ukuphumla kukho ke bazalwane phezu komhlaba ngaphandle koba uphumle esandleni somusa uphumle kuYesu Yesu oyinkosi nomsindisi wobomi bakho bomi ke ngaphandle koYesu mzali wami abukho ubomi ozawuba onabo ukuthi ubuchithele kuye ibe nguye ohlala kuye nawe uhlale kuye malibonke ngama lenkosi nawufunda phana ukuthi nani unidlise ubomi nifile nje iziphoso ze nazizona enanifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka womoya lo usebenzayo ngokuthi kubo abangevayo esasifudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo ezinkanukweni zenyama yethu sisenza ukuthanda kwenyama nokwengcinga saye ngokwemvelo sikwa ngabantwana bengqumbo njengabanye abo niyayivana lento baphulaphula ithi iBhayibhile thina besifudula singabantwana bengqumbo but thank you Jesus ukuthi amehlisa uYesu azowenza malibonke ngama lenkosi kube khona lento ekuthiwa ukuthi kube khona ithini nto uxolelwaniso phakathi kwethu noThixo malibonke ngama lenkosi amen ukwenzela ba uThixo athi xa esiza emhlabeni aze abenoncumo kube khona abantu adibana nabo kube khona isharing azawuyenza kufezakale lanto wayeyidalele umuntu kwasekuqaleni khumbulani baphulaphula ukuthi phaya kwincwadi zeGenesis kaloku uThixo ubeli vizithela ehlabathi ngoba bekukhona abantu bakhe phaya kuthiwa ngu Adam no Eva emanukuza alibonke ngamale nkosi kodwa kuthiwa ithi iBhayibhile xa u Adam esidla emthini yena nomkakhe alibonke ngamale nkosi babaleka bayozifihla emva kuba bevile uba nangu uThixo esiza as he used to visit them malibonke ngamale nkosi wayesiza yena as usual kodwa esiza manje esiza ebantwini asebemoshile ubayalela umthetho ukuthi zeningadli kodwa bona bawephula umthetho balephula izwi likaThixo bamamela ilizwi lenyoka malibonke ngamale nkosi zingaphi inyoka namhlanje ezibakhuphayo abazalwane ekuthini bayenze intando kaThixo kodwa benze intando yenyoka mphulaphula yonke into ethetha against iwill nokuchazelwa nemigomo kaThixo yazi kakuhle ukuthi lonto izele ukuthi uxabane noThixo izokuba malibonke ngamale nkosi ukuthi ufe ungenaThixo ethi kiBhayibhile epha kuchapter 10 kwincwadi zikaYohane isela alizike lingezelanga ukuze libe libulale bese liyachabalalisa athi yena mnandizele ukuze babe nobomi nabomi obugqedisile uYesu bazalwane ayifika phezu ngomhlaba ufikele ukuthi azosinikeza ubomi ebese sahlukene nabo malibonke ngamale nkosi xa sinokubuyela kuYesu ithi iBhayibhile nawakhiwa abukho ubomi bazalwane ngaphandle kuba umuntu azisebenzele abusebenzele ngoba amkele uYesu abe netikiti phezu komhlaba amazwi uYesu ba uyinkosi nomsindisi wobomi bakhe malibonke ngamale nkosi uba ngaba malibonke ngamale nkosi sizawuthi cinga into yobana khona izinto ezinokwazi ukusinceda sinokwethembela kuzo yemzalo asoze zikwazi ukusinceda zawusinceda okomzuzwane kodwa kukhona amaxesha ezingeke zikwazi ukusinceda baphulaphule khona abantu ababekiweyo phezu komhlaba abazibekileyo abanye badunyiswa ngabanye malibonke ngamale nkosi banale ngqondo yokucinga into yobana bangakwazi ukubakhusela abantu yey nguYesu yedwa umuntu okwazi ukukhusela umuntu malibonke ngamale nkosi ngoba noba ungayiqhunyisa lonto ukuthiwa uthi uqhunyisele ifamily yakho ukuze amagqwirha athi mayesiza afike kunuka lento oyifaka phendlini malibonke ngamale nkosi umoya walento oyifaka endlini obvious uza wambu wambu phele in 2 hours time abuye ibuye imimoya ifike ucinezele ngamandla ucinezelele nalento yobana uke wayilibazisa wayilindisa phandle malibonke ngamale nkosi kodwa xa efika uYesu umzalwane alibonke ngamale ulivumbe limnandi malibonke igama lenkosi kwabakholwayo kodwa ukubhlungu malibonke igama lenkosi kulabo abasebenzisa ubumdaka for ukuattacka abantwana bakaThixo malibonke igama lenkosi ethi iBhayibhile iliso lakhe elibheke ukukhala kwabangcwele is our shelter bazalwane alibonke igama esizifihla kuye asibaleka sibalekela ongendawo ayikho enye indawo ke mphulaphuli wasekhaya endicebisa into yobana balekela kuyo xa unyaka uphela malibonke ngamale nkosi kuba khona abantu bazalwane abaye kanti njengoba kuphela unyaka nje kanti kuzawuphela nobomi babo mphulaphuli wasekhaya malibonke ngamale nkosi aw amen ndiyakuthanda ukuxelela xa ufumene uYesu ufumene iauthority igunya elingaphezu kwamagunya okuma ume nditsho phambi koGabriel umxelele ukuthi ngegama likaJesu waseNazaretha alibonke ngamale nkosi Gabriel ibuye umva malibonke ngamale nkosi amen bazalwane sithetha nokufa sinikezwe icommand sanikezwa iauthority malibonke ngamale nkosi singoThixo uthi iBhayibhile anizazi na uba nina ningoThixo malibonke ngamale nkosi xa ufumene uYesu ufumene igunya mzalwane ungayithatheli phansi indaba yoba khona abantu abazibiza ngoba banoYesu labo bantu banobomi malibonke ngamale nkosi banabo kuleli baphinde banibe nobomi nakwelizayo malibonke ngamale nkosi mphulaphula wasekhaya ungali waste ixesha lakho malibonke ngamale nkosi ulichithele ezintweni ezizawuphinde ziphele kodwa lichithele kwinto engapheli mphulaphula wasekhaya zikhona izinto eziye zibonakala emehlweni ethu zibe ngathi zizinto ezizawusonwabisa kwamzuzwane kodwa ndiyathanda ukuxelela mphulaphula wasekhaya ukuthi isiphelo sezo zinto ukuba ngaba asina thixo sihamba ihambe sihambe siyoba sibi sibe ligazi sibe zinyembezi mali bomgama lenkosi ngapha kwencwaba ithi iBhayibheli khona udivas nesikebi mali bomgama lenkosi thwa omnye ebekade phezu komhlaba esidla kwingququ eziwele ezitafuleni mali bomgama lenkosi esime ezigeyithini ecela ukudla mali bomgama lenkosi thwa khona indoda ibinxiba ezimbetshembetshe phezu komhlaba kanti iye yalibala ukuthi mali bomgama lenkosi kuzawufika ixesha loba ihambe phezu komhlaba ilibele izinto ezeliphakade ezawuhamba zihambe ziphele ilibele ukuqhayisela abantu ngempahla ezinxibayo ilibele ukuqhayisela abantu ngemoto eziqhubayo ilibele ukuqhayisela abantu ngezindlu ehlala kuzo ilibele ukuqhayisela abantu ngemali enazo ne-educations ezinazo ezo zinto mphulaphuli ewe zinhle kodwa ezo zinto asoze zikuthathe ziyokubeka ebukumkanini bukaThixo into ezakuthatha iyokudibanisa noThixo ukuthi wamkele uYesu ethi iBhayibheli bazalwane incwadi yezikhilelo ndimemnyango ndiyanqonqoza uthi ububani uyathanda makavule ucango lwentliziyo yakhe ndizawungena ndidle bazalwana uyesu esimkhonzayo ulinene akazifosi emntwini uyanqonqoza ibe nguwe wena mntu oluvayo oyivayo inoko kajesu inoko apha phandle malibongigabale nkosi ibe nguwe omvulelayo malibongigabale unendlela ngendlela ke baphulaphuli basekhaya anokha ngazo uyesu apha ebomini bethu malibongigabale nkosi kwenye ixesha kuye kufiwe kube khona abantu ababhubhayo bebhujiswa ngoba kufuneka wena ngoba unesabelo malibongigabale nkosi bazalwane uyesu xa efuna umntu kukhona abantu malibongigabale nkosi xa efuna abantu amen ukuthetha nabo uyabaqokelela ayobahlalisa endaweni eyi-1 ukuze akwazi ukubeka kakuhle imeseji le mithandazo esiyihambayo yoba kuthiwa kuswelekiwe yazi kakuhle mphula phule ukuthi kukhona abantu uYesu alibongigama efuna afuna bahambe bevile malibongigama lenkosi bathathe izigqibo bese nganeno komhlaba malibongigama ingekafiki imihla yokuthi nabo bahlukane negazi malibongigama lenkosi phezulu komhlaba mphulaphula sekhaya uyathandwa khona umhlabelelo choyo phaka umacilongo othi buya mntwana buya buyele ekhaya athi wena usathandwa uhlalelwe ekhaya athi sebe kubhekile abalapha mphulaphuli wasekhaya kwingxaki obambene nazo akho nto eza kunceda ngaphandle kobuncedwe lilizwi likaThixo mphulaphuli wasekhaya Yesu inkosi ke bazalwane uYesu yamkela uYesu indlela uYesu ububomi uYesu inyaniso omile bazalwane ongagunqi malibongigama lenkosi othi xa nikholwa ubanike nathi ukholo olulwenu langaphezulu kwe-mustard malibongigama lenkosi kwesidi ye-mustard alibe uthi nawuthi kulezi ntaba khudlukani uthi zidede intaba zimamele ukutsho kwezwi lenu ngoba bazalwane ilizwi lenu xa nikholwa uthi ulenza libe bold ulenza lidale mphulaphuli wasekhaya uhlutshwa ngabantwana abangakumameli abanye bayaropa balimaza abantu bebela abantu malibongigama lenkosi abanye baphuma ngefestile malibongigama lenkosi uhleli kabuhlungu phezu komhlaba malibongigama lenkosi kangangento obana une-stress njengamanje uyakhula mphulaphuli wasekhaya ayikho enye indawo ongabalekela kuyo ngaphandle koba usondele kuYesu nguye umazi wenhliziyo zabantwana bakho nguye ongalitshintsha ukonakala kwabo nguye ongakunikeza ubomi nabomi mzalwane ungathi uba ngaba ungakusondele kuye ungayibona into uThixo angakwenzela yona ungazi uthi ekuthetheni kwakho uthi ndalichitha ixesha lam ndalichithele engazini kanti ikhona into yayinokwazi ukundinceda phula sekhaya sizoncedana nawe uThixo ke woxolo akusikelele uThixo akuphathe ngenceba inkosi yoxolo ibe nawe ikusikelele ikwenze kakuhle kulo nyaka xa uphela ucinge kakuhle uThixo akusikelele ngenkosi yoxolo amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.